kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixata, roobii, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nageenyi badaadaa hashamaa akkam jirtan kabajamtoota caqabtoota sagalee bilisummaa Oromoo. Nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa. Kabajamuu caqabtoota keenya baga ayyaana gubaa yookaan ayyaana birraa bara 2014 akkasumas immoo jala bultii ayyaana irreechaa bara 2014 isin ga'ee jenna sagalee bilisummaa Oromootirraa. Birraan kun birraa milkii birraa injifannoo akka nuuf ta'u gamanumaan hawaa qophii keenya sa'aatii kanaaf qabnuun isin beeksisa. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduu nangafa. Oduu taansuudhaan immoo mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabatee namoota nagaa guuree mana hidhaatti naqaa jira. Kanumaan walqabatee murtii dabaa mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo irratti dabarsaa jiru walqabatee barataa tokko magaalaa Amboorraa dubbifnee jirra. Qophii keenya sa'aatii kana keessatti isin biraan geenya. Akka inni xumurameen gabaasa oduu finciluma diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun kan walqabate isin naqqabsiifna. Ifattaansuudhaan immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne artiist Amiin Huseen waliin. Gaafii fi deebii artiist Amaan Huseen waliin taasifne akka xumurreen ayyaana irreechaa bara 2014 ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa baase isin biraan geenya. Xumura irratti immoo gaafii fi deebii jiraata godina Booranaa magaalaa Dubluq tokko waliin taasifne isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa oduu caqasaa. Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu Alii Bangadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa qondaala mootummaa wayyaanii yeroo dheeraaf Boorana keessatti uummata Oromoo hiraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabem. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kan godina kibbaa keessaa sossa'u fulbaana 23 bara 2014 godina Booranaa Onamiyoo keessatti yeroo dheeraaf uummata Oromoo hiraarsaa kan ture qondaala mootummaa wayyaanee fi durataa gaggeessaa adeemsa hojii siyaasaa OPDO Onamiyoo kan ta'e Biraanuu Habtee jedhamu irratti tarkaanfii xumuraa fudhateen ajjeesuu ajaju waboo godina kibbaa beeksiseera. Tarkaanfiin kun kan fudhatames galgala keessaa sa'aa 8 fi walakkaa irratti akka ta'e ajaju waboo godina kibbaa hubachiiseera. Qondaalli wayyaanee Biraanuu Habtee jedhamu kun sochii barattootaa fi dargaggoota Oromoo karaa walqunnamtii hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa hordofaa kan turee fi waan argee sirna wayyaaneef gabaasa galchaa akka ture ibsameera. Kana malees barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo yeroo boqonnaa isaaniitti humnaa walitti qabuun olola siyaasaa isaa fudhachiisuuf duula mootummaa wayyaanee gaggeessaa tureef itti jiru galmaan ga'uuf barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaatti humnaan walitti qabamaniif siyaasa wayyaanee kanneen barattootatti lallabaa turan keessaa tokko akka ta'e ajaji waboo godina kibbaa dabalee beeksisa. Tarkaanfileenii fi adabbiin adda addaa kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an
ummat oromo maqaddaddaati mattansun hirarsani fi akkaid amantaasan akkasmas warana gabron fataawi yani rafulatamu bekkota addaddaati jabinan kanittifu tawu ajaji wobo godine kibba beg siram motumana barrewi yani walgain olola marro lamma faaf barattota oromo of qopese durad abanno jaban isamudatun akekisa durafashalajram akka odunnu gaye ifsetti motumma wayyani daballo tasa adda dureta ambobase barattota oromo dabile barnota olanotto loluf yali marro lamma faaf godajru didda jaba barattotan dura honga ajram akka kanan university amboti gafatamantika godini chan salamon branu kantiba magala burrayu daba jinfesa akkasumas presidentin university ambo dr mitukuteso barattota oromo marro lamma faaf woliti qabun yalin olola wayyanetti ofuftaisen durad abanno jaba barattotan fashaliram halumol fakkatun university lagatti karramadamani daqan daballoti wayyane zalalam jamaane fi bulchan godina qellem indalu mosisa university jimmat kantiba magala jimma kantaye salamon abba akkasumas university maddolabote presidenti university cha kantaye katama masqala jedamanratti diddam barattota dalateram gamabratin motumana bayre wayani barattoti oromo hara university galan akka qoratamani fi lenjin kennamu fi qabu murte sunis aga amiram gefatto takenya gabasat imu makanratti qoppe fanni baldinan odu tansine kanisini esinu taam motumman wayani giddu galan kaba oromiyatti barattota fi mati barattota ratti qorannan akka geggefamu ajaje dabarsim gabasan qerrun fulbana digdemi shan barakuma lamafqdafur onasulul tarabe akadeset motumma wayani giddu gala kaba oromia onakoyoti barattota oromo lenji gennarra garamati tigalen ummata ke safaqawun finqilana ratti kasu kanjedun barattota fi mati sani ratti qoranno jaban akagege famu daballota onichaf qajel fama dabarse jiram sirnichi barattota oromo dibashani ol walgayuhumna magala adamati gegge fame irraturani garamati sani tigalen sochingu yusani akka gaba famu fi kan sochi addagod e qabame akka to onna jala ol famu jechun ajajala tejram matin barattotas hordo famu akka sunas qoratamu akka qabani fi sochin hawasas yosadarka hamarage waranni onako yuti bobba fame kanin sochi addata san qabu motumat akka kenu kan jedu qajel fama qalla sirnichi daballo tasaf dabarsu qeron satiliram kibbe baha oromiyat ilman oromo nagan abao dajed amani yakamun hidama fi dararama kajiran madden sagale bilisuma oromo hubachisan fulbana kudasham barakuma lamafdafur motuma wayane bale magala robe fi nanno shet lamile oromo maqami sensota addabilisuma oromo tifi sincila barattota de gertan jedun yakke hidatina qundarara jiraachu odun bakkicharanu dakqabe fagodam motumichi sabontota heddu qabun qajel fama addabilisuma oromo fudattani ummatafi barattota nurratti finqilti suuf jechun mana hidaq alitti dabalate bakkota birotti dundarara jiraachu radarbe kanneen biro e sabute sanis akkadavam siisa jiru biraga amiram obbo awwal haji kadir obbo taddasawaq jira abbajolle lama obbo aman sheik kadir obbo sufa jawwaro obbo tamru banti abbajolle shanifi obbo siraj sheik muhammad lamile oromo aran yakamani magala robera fudamun manahida qalletti ke setti darama jiran ke set targamum kanamale sabontoti oromo obbo kamal haji qasim jawar muhammadi fi abdussalam tawfik jedaman halkanu kan famani fudamun e sabuten sani dabame jiram odut umuratin giddu galaki balita oromiyatti kabinotu wayane qabenya mallaqa ummatan bitam isamun kazna ofitti galfata jiraachun saatilamem kibalita oromia magala walisotti daballoti wayane qabeenya mallaqa ummatan bitaman gurgurachun samicha ijabase guyasaafan gaggeessa jiraachu madden sagale bilisuma oromo gabasan akka kanan kabinotu wayane kantiba magala waliso nagga morada jedemolin taun borrata yokin gredari qarshi ummatan bitame cabe garaji seni kanjedun bakkabra kontraktara china sino jedemuf kreessun qabeenya ummatan sama jiraachun saatilameram kanamales daballoti fi kabinoti kunnen nanno obbi jedamutti ilman oromo waldan ijaramani biyodima basun itinjiracha turan irra ariatani feinse konkolata toko qarshi kuma kudasagalin magalo tawalqitte fi 40 minchit feisisun gurguracha kajiranis maddenkenya odunun gankanan saatilani rum geffatto ta kenya odu yero kanaf qabanni di anni kanu marrawote ra qopileen kenya fanitti fufu hordofam
kabajamu daggeffatto ta kenya kun sagale bilisumma oromo meter bandi digdami lama kilerzu kuma kuda sadi fi dibasadde te fi soddo maratti sini darba jiruda qopin kenya odu dane gale amalle akuma ittifufetti jira qopin kenya odu dane gale amalle akuma ittifufetti jira tan sudan gafif devi kamna gafif devin kunis kambarata bo walin tasif neda kan irratti fullefetus murti daba motummana bayre wayanin yero amma kan sabunto ta baratto to oromo ratti dabarsa jiruda kunoti
Kerom nanno amborra me dhenya kana dargaggota oromo mana murti tede sani murti tikannani ruwedo adem sa murti tana ordofte ta kana wannu ifetu qabda
ordengela antiro kentela middagar wama baratonni awasne gurnachawa ta ekonomia gutwa gurti balkatse senegale elma digdemishan barakuma lama fi kutafu magala harbo kisa tita yedin tawubwa zana inga fi baratonni awasne kara naga kara demokrata wa jetame mata odefamu tin gafi merga balu yumma gafi tingma master plani fintumye walkaba teka yete un gaggefama ture sanamoda lubun nama gafi kenya sanate gafi baratu tundumma te walkaba te debi rasata taate hidata te ajeta taate hidata te barumsa la hari utate liya hari utate sanamoda walkaba te baratun hedlum mana hita kibattu gurabatu yanni mana hita kanaka homacho sankalle tamotun mahambo bukata polisi gulida kannama ajayru kannu man haddunya le agawu af ajayru shumamu gawu okel kumfalli kawanne hanga andal gara undi okaram mella ajalatya anna hita wani titre ajayru shumamu kio daga jiro kana mana murti makadash mana murti tiramu mani murti kamerau siyasi kamerau bila saga miramu otron tani ahimelam ki abbootinam ki taayita iti senami egu murti jalla murti taayla kanni mulla chayiru ada mada gara digdani illama jyasal gashwakuma lama kutafu pidendere gafi baratun hawaasun baratun gafi sa kaafi mirgabbaru yummaru kaafi sa kabeena bija gara tetun yatta shoro kisumati walkarasita netu kani danne adam tota sana gara mana mutikiti esani ada malle raja tokko malle ulaga sera kami gulleke mukti jalla wagga tokko wagga jati gara tota university ambo atalla jira tota magala ambo jira tota khawat na anno magala sana ke jira tan lekin men tikennane gaitu na gara jatan guya digdala ja alga fakna la makura pore denman gramo kan namota jatani sadite ate dore denman na lokke manne to ko awa mahati sida mutota mahati baratota mahati jirafa magala ta ma ta hindo yan ta hindan ta 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 fatin kullu hajadi la mutin ko lihin oromia le o kira o kanisin kuma ta dege jatu da manne alo ta oromota ta ya ra ya manne ta ta fatin ila la matore isalis himanna sanin ne shoro kisimma ba hakau abukato mun fa ida anda burmut abukato mun fa zari o ma ba ta re inna shoro kisimma tin kanwa jaru molda wa ka tanna amanta ummato oromo tin waldan sheyema mutuma da la argate magana na kiyo sokyatre inna shaada tu wal mutafamu inni garma ummato oromo tin ko jeta mun gum tu yu ga inna shoro kisimma inni shoro kisimma mun ne inna din wal karate isano timantasama wanti garin garo jetane gara maka ala adam suma romot tikalisan mantasani sunemmo yirawadi yetti yemato lekshya san khalgege sajiru lekin ti amanta ada safu ummata kinya khalgege sajiru jemmer yachatlo sala wal karate to ogantoni a dratan amanta wa kefatalle din ummatan adin tuntun ummatan rakin da ya tafure tuntu kalmar mu sisa jira sun ko ummar lubunna a jefe da jira ne tukan sani kuma na kanin kalma wanda ya tafi namo ne da ne na ba kin jira tukan nan na da tuba nan amma sai Allah ke jira ino le da ne to kuma ne wannan ajal shi su kula ga tsira da ko ulan tuman tsira kan munyu kan ne amma ni mutu da ko abba tsira kan mana ajaja fara ne da bilis kan jira ne to jira kan kino le da ta kan su ne kan tamsa ce ke ran su a da mu bi yake ta tamsa amma ko ne bakka jira kan da ma mutu kan no yaro amma kana rasata lurattu ba yaro kuma ke ne rasata mun da kan ne sagale mun mata kenya kare ne sara kenya samani ro ke ne da yaro to da ma jiro sa jira ma jiro kani ne ke ne la lune to kan kuma ke ne rasata kan ne falmatrer jamiya umma horono din manaba e hun to ka yi duga ga namata na hilale garagar ma ko kuma ne to wani to kuma in kam ne wani to so ba hala haddata din madawalin balle ce ne bani durman na da ka yi duga ga nan man gauda in ma na fi ga in ma horono bare na kallale ya ta hun duwa wa mi tsamuti akwai dai aka duna ga duga din dai kayi ga namata na hilale ne aka ta kuma dan kafin umma horono bare an da ta kafa ci dan yurdunalle wani cikin ilma da kan hindu tikka mujada kan ta matsayin rusa kana
da tole qero amborra ta galib lisumma ro mo wajin gafib de binu gegese tanif galato ma janna
ayo fada tara na kan na kin tanif
iye iye tuma iye lamin kan ko apa si de an bereta Perati mirka kasku terbantu arege bubate gara akamirka devin kanko samutra sada sitalate asipin jua sitalate asipin jua ye ye tuma piye tuma piye Mani cadena que ya y yo menos a pandilla Pongo y ni malipirana guañando de mi boya Usa mani cadena que ya y yo menos a pandilla Pongo y ni malipirana guañando de mi boya Tira pa cadena de risal mohanda ko Inu aman ye itrat ikna oto pangra ko Bahe mata rain puje den kan laga jete Malli gara ke nilar ka ke den gurte Ye ye tuma piye lami kan ko apa si dai anbereta si perete mirka kapu terbantu arege bubate gara akamilita devin kanko tamutra tata si talate ansipin jua si talate ansipin jua
akka gabaasa sagale bilisummaa oromoo dhaqqabaa jirutti mootummaan abbaa irree wayyaaniin hololosaa isaana malee kan biraa isiniin ta'uu jedhu dirqamaan barattoota fi uummattoota biyyatti fudhachiisuuf jecha tibba kanas akkuma baasilee darban keessa yaalaa ture holola calqabus sabboontota barattoota oromootiin iddoo hundattuu harkaa fashalaa jira Motum Mawayani, Ejibata Tasisa Jirukanan, the Balota Ergam Tota Isam, Sinsoto Opidio, Gara, Godinalefi, Universitoto, Oromia Kesa Jiraniti Bob Basun, Radebi, Holola Sodafi, Mudamara Made, Holola Jira. Holola Drikin Najal Lajechun, Yerola Mafa, Makalinji Nagenya, Misoma Fi Democracy Hinko Pai Hanarati, Baratoni Sadar Kalam Mafafi, University Akasumas, Persiftoni Fedi Sani Malekan Humna Hirmacha Majran Taukan Gabasa Madden Kenya, Walta Jile Makana Genya, Misoma Fi Democracy Jechun Kopan Kanarati, Kan Holola Majuru, Akumatarure Sao So Hintain, Motumawayani Farsajirada, Motumawayani Tin Samam Tanis, Ajefam Tanis, Dararam Tanis, Hindu Batina, Sagada, Jirada, Kanjeruda. Walta Jile, University of Magaluta, Adada Kesati Kopan Kanarati, Wayani, Farsu Male, Gonguma, Bilsumada, Yado Fi, If Sachun, Way Mirga Ofifi, Kanumato Fi, Dubachu, Yakaguda, Akate, Madden Kenya, If Sanijuru. Kesatu Gafi, Baratan Oromo, Mirga Saba Isailal Chise Kasajuru, Ergamton Nisrnecha, Devisu, Dadabu Isanitin, Arani, Garasoda Chisufi, Dorsisut, Ennachen, Mulatanijuru. Idova Yetis, Baratota Gafi Mirga Ummata Isani, Kasani, Falmani Fi, Dita Agar Season, Hidatota Itti Erguran, Ukamsani, Garadabar Sufi, Dararun, Balinan, Akamulla Chajuru, Madden Kenya, Ragak Abatama, Walin Sagale, Bilsuma, Oromotif, Ipsajuru. Walta Jile Makamisoma Democracy Fi Nagenyatin Oromia Kesatik Opan Kanarat Hirmatota Dirkaman Argaman Rahubachuna Kadanda Muti Kan Wayanidan Jeda Majuru Wanu Isinin Jen Nukofa Tolejeda Fudat Daba Male Gafi Mirga Gafi Saba Kanjeru Hinkasina Kanjeruda Akasiste Garu Javina Fi Didda Sabuntota Oromotin Kayunda Balota Wayani Osugal Mahingain Ido Hundatu Harka Fashalajira Iddo ergam tonne wayani misin sunno pidu itti bobba famani oso himmil koin hafan kessa toko university amboti kanjera madden sagale bilsumma oromo ergam tota kannen akasalamon branu itti gafatama opidio giddu galessa oromia mitikku teso presidenti university ambofi kantiba magala burayu kante aba namon nijedaman enna hoji ergamumma isani bawu folta jirrattar gamaniti kafile mirga baratton oromo kasani debi takalle debi sudaddabani dibachun baratota dorsisuf iyala nijiru. Baratun noromo gafile kayung konferensi kana amali oso samni kenya samumu fi hidamu mirgi fi demokrasin misomni fi nagenyi jettan ho kami erga demokrasin jirati malif gafi mirga ummata oromo ukkamsitu malif baratota oromo mirga ummata isani divjecha Iesan, Hitan, Ajeftan, Jedukasani, Ergamtota, Ibisani Jiru, Ergamtun Wayani, Walta Chichara Targamankun, Didam Baratota Ambo, Hamma Chafi, Javachad Furan, Sodafi, Ibu Hama Kesa Senankun, Dorsi Sufi, Sodachi Surra, Garab Baratota Kadafi, Sosobate Akachehanis. Ibsa Mejira Kadafi Sosobankunis Barabitas Ranawayani Ere Sufiota Emale Gafi Kenya Furmata Hinta Ukanjeran Sabonton Noromokun Gafi Kenya Devi Serna Nuken Numale Hololan Nuburjaje Suf Hiyalina Jechun Akawalta Ji Isani Harka Fashal Sajiran Madden Kenya Adesani Jiru Halmul Fakatun University Wallagati Kampasuta Nakamtefi Gimbiti Kan Ergaman Ergamtoni Wayani Zalalam Jamanafi Bulcham Oromialita Ndalu Mosisa Baratotarra Salpini Walfakatan Isan Mudate Walgain Isan Waman Didda Baratotatin Akad Danchete Madden Kenya Ifagudani Jiru Kangara University Jimmati Bobbafaman Salamon Abbabafi Kantiba Magala Jimmatis Gafifi Didda Baratota Oromotin Ibatani Dorsisafi Kada Walke Samakun Walta Jichagagge Sufiyalanille Akkaharka Fashale Ifate Ejira Kan University Maddawala Butti Bobbafaman Dabballon No Pidio Katama Maskalafi Wailon Nisas Alumul Fakatun Ergamoyan Raken Namif Bakanga Walta Jicharati Banis Dura, Gafi, Ummata Oromotif, Devin Haken Namu, Baraton Hidaman, Gadihad Ifaman, Warri Ajefamanis, Akamiti Akka Ajefaman, Kamni Walabate, Hakuratu Jechun, Dida, Baratotara, Isam Mudatin, Fulbana Kurasagal, Barakumala Mafi Kudafur, Ware Boda, Walgahin, Bitinau Madden Kenya, Ifatasisani Jiru. Diddafi Gafi Baratota Kana Walkabate, Motuma Wayani, Hidatota Sabo Base, Baratota Oromo Hidufi, Dabam Sisu, Itifu Fekanjeda Madden Kenya, Akafa Kenya Tifu. Bana Kudasagal, Barakumala Mafi Kudafur, Kampasi, Nakam Terra, Baratota, Natada Raje, Barata Engineeringi, Wagala Mafa, Tariku Huluka, Barata Faya, Wagasa da Fafi, Hunde, Tafa, Barata Engineeringi, Wagafrafa, Isintu Tidakanak, Inde Sajirajechun, Ukamse, Sabute, Sani, Abamsisu, Ibsani Jiru. kun karano so jiru motumma wayani holola makale injitin gagge sa jiru kana baballisun barattoni haran university senan lenji akuma barattota kani fudachu qaban jechun dirqisi sa jira barattoni haran barattota duran didda agarsi sa tunaretiyo dabalaman bulchin sa kenya balarabu su jechun soda itibulen atattamanaka barattota barakana gara university senanif lenji wayane sagada bula jedu kennamu ajaja ergamtota isa kanena ka opidio tidabalsu madden kenya gabasa ni jiru Oso barattoni sirnakiya dinqisi fatajiru marina genya demokrasi fi misoma kanan barattota wali galle jirrajede karami diha sa holola jiru gama biratin iddo hundattu kesattu oromiya kesat finchil didda gabrumma sabuntotan barattota oromotin finina jirachu kanibsamma den kenya motumma wayani yero amma kana wanqabu fi gadidi su wallaru rakange ujjetto ta motumma sektorota addadda fi barsifto talle walittiqabe kuno minda isini dabal jirajede sobafi sosobajira hata umale gamasaninis gafinchalu ittikaa jiraachufi kesattu barsiftonni gafi barattonni oromo kaasajiran yada deggaru deessa akajiran madden kenya ifagodani jiru motumma wayani konferensi dirqaman barattota walittiqabun qopese kana cinaatti jiraattota fi hojjettota civil servisi lixa oromiya gandota onam fillo rawalittiqabun akkasirnaisa deggaran dorsisu sodaachisufi irratti hololu ittifufe jira Kulalikun akuma waltajjile universitota keessatti fashalani fashala jira kan jedhan madden kenya halmu walfakkaatun onota gidaami beegifi kaffa fakkaatan keessatti dabballoonni sirnicha ummata humna walgayyamanillen ummanni holola isaani dagahu diddaaf akka waltajjile sanarratti hin argamin hubachiisani jiru kanuma walqabate qeerroon dhaamsa dabarseen sobaafi sossoba wayyaanetin osoo hin burjaajofne qabsoo kenya ittaafufnu barattoonni oromoo keessattu barattoonni haran gara yuunivarsitii galaa jirtan holola dharaa wayyaaneen karaa miidiyaa isaatiin barattoonni duraanii mootummaa waliin walii galan jedhu osoo hin fudhatin isinis akkuma obboleewwan keessan kaleessa fi har'a mirga ummata keessanii kabachiisuuf fincila diddaa gabrummaa calqabame jabeessitanii akka itti fuftan dirqamni lammummaa isinirra jira jechuun dhaamsa dabarsee jira
Di parodu la ta kalenja bosonati Uga da bio du ammalu gunar karabbi Uga da rabbana uga anna mangattu Igni sabako dan galae mirganur matta tu dine ke jirtu akamina rafa gara ko da gengap soi tuwa Akka gallo reda bila la gatin gadirri tamne Durabanne ajarana bilbinne na duga kenya duga jirinyamne Duga angala tule amma viterin mo Duga nipa tule maulani jendu duga apto korga takan duga barbadu Barado arro nirayate Barinda bre yenne mataga kabanna jari dudate Wakaro benjamne galana darbune galim Hukuman kapsam mare di rob di suman argani Dila gamazani lenji boson arasa Waye di rupa chuma jana tikasa di bani ayin maya Di bani antara ya rupina mara chuma raja waya Amaya jabana tenya amaya jabana tenya Anna ni jutuga de garrasa ni mpani barakana ni jate gatsani tani Anna ni nuga yere gorom sabite Adun jam sama deru dana yala fute Uwayo nambade namne erga sirramne Onto toga javarran salale bukenya Uli summa wakaro na salpane dukenya Toto da salinda sunu pura pusume bilange sumale mbabu
You are little stone, good boy, freedom
Managoy a tororoy ya tororoy a tororoy
Kabajamu dagge fatto ta Kenya qopin Kenya odudan egale kafif debi barata university ambo itfufe achumanis gara gabasa odu tice amalle akuma itfufe tijira itan sudan gafif debi kamna gafif debi kunis kan artist Amin Hussein Walin tasifameda artist Amin Hussein artist Amin Hussein iba motumana barre wayanin artistota oromo ranga hajiru rakan kae biyabba isa dise de nyakana bakate jira kafif debi isa ke satti iba motumana barre wayanin artistota akasumas ummato oromo gutur ranga hajiru ratti wan kubakabu nu ibse jira me waluman ha chakafnu
tagefato te kenya kabajamu akamultan raganta kenya haratin Gafi debi artisti oromo sabona artist Amin Hussein Walin tasifnu isinif esina sabona oromo artist Amin Hussein duran ruse gafi debi kana sagale bilisuma oromo walin tasu fe yemte argamu keti heddu sigale tefanna
galatoma anelle heddu sigale tefatta ummata diyan ummata heddu jalat dun wonno kono sisu esanen bay jalata nagrada fada
Artista min me sena jirenya ketin ni egalla e satti dalatti aka guddatte fi akamitti mo gara arti kana takka dutti dagge fatote kenya fi no fi me
bakki dalota koti arsi ana jaju kolobo bollo bakka jedammo accitta dalabe guddabe dalate gejirem boda gara wagga murasa boda gara adamatti bara kudda sagal saddittani afur gara adamatti galle matirjin adamma guddatte chuda
waita amma kana biya abate biya alaga jirta sababni biya abba ke rasbase kun malinni
sababni biya o romerra yo kambi to tra na base wayane baka lubu kenya braf to daso kan lubu kenya ba hacho daf gara biya brat bakanne wayane nutke nurano dorsal kan wiyano yisisa wayane baka biya biya brat ra ba biya ken biya lo ta kenna biya jara no mata jal mu ke sabane yalaga jira dirkamne
mec ala takka dagge fato ta fubata mu farakinoni artistoto oromo biye ke sijiran mudatani fi wali galatti gufulen gudina arti oromo tif danka da jedaman malfada rakkon qaman sille mudate kan goita amma kan akka biya ba tu sita sille mali da wul magalati me dagge fato ta kenya baliti tunu fimme
okay farakinoni artistoto oromo jiran wahidu da koppa artistin oromo akka fede dubbaju akka fede sabu wan fede moto mirga abbabi yumma o kan moto sabu o riojin wa fede ro fede concert ci wana da ko pre faccio hin kamno enni moto biya na base moto albuma ko cha amma yomi guyan jedo dalak so daf guyoto muras khis turayyo manne muzika oromo da akabe ta o camera heddu ni sa kamera manne muzika ba shot ke kenne tore album ko akka galna alaksano kumoto gati gaba dadda wolin bacchu da manne muzika ha basho ta kenne tore manne muzika basho ta sun moto da barsani album ko kana siyasa wanta yes uji siyasa wanta yes da barsani gara wardan na to tsira manit da barsani na heman jechu da kana fal kani guya na dosa torani lubuken ke tirayo bow khid mutate male albuma kana galat stenan lubuke tirba bayna jadami o fegenno dan o fegenno gudda yo yoro talkana tan in buyarti na fuda mana na dosato ni kalmati lubuke nan no jiranne ummata ke nan le wa guddo jicchu dan denna jabe dara biya bot yo ke baka chutti dirkame
yero dum adiyo dura jichun jiddur makana kesa serba ke ente kan singri to ko gadlakisu kes dagenye jira me waye isarra no fepsi walle kana basu ke tin rakkon sirra ge jira qabiyen walle kana ho malida
sirbiki sirbota amma sahaga matta ne taktik ko kan moto tofta dan fayda matre da makana wajji bara kuda sagal tamishan raqabe ani manhida bara high school la ture high school ga fa ture tin manhida anaga cha turani achi manhida sanle gana ba sanin boda bara kuda sagal tamijja ke sa iro fi wife finne je ture san yada tota iro man chaftu la male tufan bara san ke sa o maklawiti na manhida ture o botriba hojin wa galmen kenna galme kenna warra manchaftu lama hojin ture akasit manhida ture jarra kabetin jarri nuwa ummata nutti kakasta yokan moto no etani ega chiti damage den boda o fa witin achibe wagga afuris wagga ko egan hedani bodde wagga afuris ala idama dabata gorani ala mana murti tide biabe afure yoro kanatika angiddu kanake sakabe kamigala balen bo isaje do go gallakiso yo argise se sirba bale bo asa makan ani barreshen ala ba abao kamago gani hallu amin kajedo bisa dima dan barreste usen kajir motu magarisan barreste kan motu madhuma kajir motu dima dan barreste ala baba usen barreste television rat darbun qabu sirbi kum majidun qabu amalle jolle na cerat shubisan ufannan ada isani kachira jiru ala baka ba mal qaba challe nisani mal qaba jerami kanakan onda yero tinu dur safrani achi ega manai ati batille atagammat nuntetu mal manjetu yero yero techuna yero yero dananati yoani ar bale rakho satti qad huwa afani balin bufa chitwan en haso daga yo jimmarat kawade jimmani bufa kas haga kana unda jalade ma turanjechuna sagaltani jahar rajal kabe achi mbode ega achi bane jenne mbode le moto barakuma la mafi sadikesa kopi da madamu yoya da tita italijina romia tarati interdina gucha turani interdisa nazati wae abaya neymal gumachite umata ketif bondi akabitata mal guru chita kediru gafi akasina gafata niturani gafa akasina gafata umani kena wae abaya tarati ane watu kongumachine amale umata o mal guru chitana watu kuhin gursu sababi nisamali nangira so manniki ya sabab abbayatin fatin taxin dacha dacha titi dabale bela bulu amma simmoto wan oromian ala investigo da murratin moto kabenya oromia garadrat investigo da gede ingor stock amma famoto zeiti da sukaras samuna da hirira ganda gandar ganda hirira olani a cimbodo zeiti fi wanda da tani garani zeiti sayo nyatan zeiti sun kai iron irra dabre ummata kiyan haga bondi bita jidum bombi bita jechuni woyu jeni handede nan wagala maf kopi gurda televizina Ethiopia oromia tarat hojjetu barakuma lama afur rajal kabe haga kuma lama jaha amdi wotana kanat giddu giddu ti dabre dabre na afero male wagala maf televizina ra akka hojini no jeng ana haga welisana islamin uji da abdi haga umman nan jidu techu angarunchi isnes albama ko jichatu albama ko isa amma kana ko yero antaye jade maljade desse maljade timmodo akka siyasa an hojjede la fange de ko murabe manne muzika titi raf sacu da fokan mutu mana muzika sen akka narra bitan bocu tika otti daga siyasa taw war information war muzika manne muzika abashota tikennane adam sutikani amma ska wan amma yero na dos la kana ke sitman no jidani baratota gutuma gut toramya ke sate ani so chigo ani aga lubu ware gamut ono jira facebook hi yarra te ola lan ani wanno malato gadda fa of profile hi yarra kaya amalle u wand wand da kan min kana wan kawo majiru kana honda ummat sikuno tika kasa jira barato ta kana akka bahadiya tika ba kibatti onda barato ta kana isintu war artisto ta tuno tiri sagara lubu ke tirra bay barakala bar filanno kana kaysa tisla albuma kana galak tisna lubu ke tirra bay ham jirami nazoda chut ham fudani danna tonde alka fudani fa danda duwa sagal kaysa fudani wulchani mal jirani barakudo sagal kaymi ja san kaysa heriyakiya fita nama jiram kana moto na tir abdo jirama galme mana galme ke narati nabira ajjeesutti laamshessanii lilmoo laamshessuu kana waraananii nubira ajjeesutti ga'an jechuudha. Dararaan Oromoorra jiru guddoodha. Haga kana hunda dararamnee ammallee gaafa bara 1996 keessa gaafa nu hidhanii mana hidhaan dursa nu fuudhan hidhaa lakkoofsa 8 san nu hidhanii elektiriika hundarratti suuqanii achiin booda gamada dheeraa guddaa kanaan jechuudha. Isaan nu fannisanii nutuma bulan haga halkan guutuu nutuma bulanii namoota ebaluun beetaa ebaluun hojii maal hojjattee gaafa kana maal fanjii akkas gootanii gaafa kana maal boombii haga kana hunda waan nuti hin jiraame yakka Oromoo ta'uunuu yakka ta'utti achiin booda mallatteessa maal irratti waan isin bareessan waan rakka osoo hin dubbisne nuun jedhanii jechuudha naan. Haga hiriyaa fi du'ee san hin goote jechuudha ijoolleen roollee jiran beekte waan nu hin beekne irratti waajira dahannati ganda duwwaa sagaliit irratti nu mallatteessan jechuudha naan. Achiin booda galmee warra mancaaftuu namaa fi maalii nama galmee bakka lamatti hiranii galmee tokko irratti nama 29 galmee tokko irratti nama 30 godhanii akkasitti galmee lamarratti nu qoodanii.
Mee gara wallee kee amma gidduu kana bahee kan hin fudhannu beenyaa jedhuuttan si deebisa. Walleen kun qabiyyeen isaa maalidha? Qabiyyee isaa nuuf ibsiti immoo gara xumuraarratti immoo wallee kana sagaleedhaan mee dhageeffattoota keenya nu dhageessi.
Okay, wallee hin fudhannu beenyaa jechuun mallaqaan fakkeenya beenyaa isinii kafallaa maalii isinii kafallaa jedhaniitti lafarraa kaasaa jiran nama. Lafa irratti dhalatee irratti horee irratti bulee abbarraa akaakayyuu irra dhaalee jedhirra. Beenyaa xiqqoo takka itti kennaniifi uummata irraa guurataa jiran Oromiyaa irratti hin fudhannu beenyaa ammallee wanni Finfinneen itti amma dhiyootanallee irratti barattoonni lubbuun uummata hedduu itti wareegameen kanuma hin fudhannu beenyaa jechuun qabeenyatti hin jijjiirru Oromiyaa qabeenyaan yookiin mallaqaan hin jijjiirru haa kaanu jechuu barbaadete uummata kanaan warra godaantu dhannutti dhufe sana ofirraa haa kaafnu nuti sabni bal'aan haga nageenyu kun garaadhaaf jennee uummata keenya hin gurgurru uummata keenya yookaan mootu biyya keenya hin gurgurru biyya warra oppidiyoollee arrabsu warra amma kaabas deemnee gandatti hin galle jedhanaa sirba kasan keessatti kibbas deemnee gandatti hin galle kaaballee horeenu mallasaa fa'a maalfa'a angoon teennan taate. Kibballee deemnee naannoo nu ammallee laalaa mangistuu Haayilamaaram namicha amma irra jiru kana Dassaalenyi Haayilamaaram isaanuma angoon dandatti hin galle lafee gootaa dhiira duratti akka taaddee fa'aa akka waaqoo guutuu fa'aa akka jaarraa abbaa gadaa dhiira duratti yoo garaan jijjiirru akkatti maaloo sabni Oromoo nu waraanti seenan nu baddii marree qomoo dhala ammaa kanatti dhaabachaa jiraan dhalli ammaa kun o'adha baay'ee namatti tola uummanni kenna amma woboon abaa'oon. Dhaabni kamuu Oromoodha dhaabbate kamuu osoo tokkummaadhaan kaanee jennee namni biyya alaa jiran qabeenya illee kaka'anii guddina guddoo qaban ammallee mootuu waa hundaan sammuu barateen jiran osoo tokkummaadhaan kaanee Oromiyaa guyyaa takka keessatti bilisoomsuu dandeenya. Fakkeenya yeroo dhiyootana barataan kaka'ee tumsa qabuu fi yeroo uummanni keenya hundi wajjin jira uummanni beekaa oppidiyoon miseensota isaanii. Miidiyaa irratti dura keettetiin nu akkana falmine akkana mormine maal mormii baratoota akkana mormina jedhanii oppidiyoon miseensota ofii goote malee uummanni hundi garaan isaa madaadha. Yeroo kanatti uummanni namuma duubaa ka'u barbaada beekan uummanni nama isa jajjabeessu barbaada. Yeroo uummanni hundi miseensa abaa'ootii fi ilaalcha abaa'oo amma jee uummanni isaa hundi akka wobootti woboon keessa biyya keessa jira beekan kanaaf. Kanuma waan dhaamsi kiyyaallee dafii koomee abbaa siraa hirribni naddidee taa'aa jira jedhanaa.
Mee sagaleedhaan nuun aga ta'e nu dhageessi.
Mee gubbarraa si jalqaba.
Abbookkaniin faarfadhu abbaan biddeen hallola. Kanyaatu sabaanene.
fayyata egalatoomi fincila didaa gabrummaa biyya keessaa uummataan gaggeeffamaa jiru keessuma ammoo akkumaatillee amma irraa tuqxee dargaggoota oromoo qeerroo oromootiin deemaa jiruu fi hiraara mootummaa abbaa irree wayyaan ittiin geessifamaa jiru hoome akkamitti ibsita dhaggeeffattoota keenyaaf?
Hiraarri cunqunsaan yeroo maraa hin jirti ammallee itti dhumaa jira. Oromoon durirraa qabee gaafa minilik gaafa mootummaan minilik dhaalirraa jalqabee hagarraatitti Oromoon dhumuu ittuma jira. Abbaa biyyaan taane abbaa biyyummaa keenya gaafachuudhaaf namni hundi gootonni keenya hedduu hayyoonni keenya hedduu itti wareegamaa jira. Arrallee mootu akkasumatti jira. Kana mootu jechuun arra nu fakkaattee oppidiyoon fira fakkaattee nu seentee akka waan Oromoodhaaf bakka buutu Oromoo bakka buutiifin waan hundaa nu mirga saba Oromoo eessuu dandeettutti bakka nu buuteetiin akka waan bakka nu buuteetu gootettiin nu sobdi. Ilmoon bufa bufuma jarri beekaa maqaa jijjiirratti malee Oromoo miti hedduun isaanii jechuudha. Maqaa jijjiirratti angorra teessisiin Oromiyaadhaaf akkana goona Oromiyaan akkana maaliin akkana itti malee yeroo maraa gabrummaa keessa jirraa gabrummaa keessa ammoo tukka itti bahuu dandeenyu hiraarrii fi cunqursaan gabrummaan ammas kan keessa jiru argaa jiranii barattoota hedduutu dhumee ammallee uummata keenya keessallee hedduutu dhumee manni hidhaa keessa nama hedduu jira waa dhugaatiin jedha. Manni hidhaa akka Oromoo jechuu dandeessa. Kanaaf gabrummaa kana jalaa akka bahuu dandeenyu irree tokko hin taanee fi cinqaan kun akkuma jirtutti jirti. Kanaaf barattoota uummata keenan jabaachu qabna bakka kaballe kiballe bahalle yaalle kabiye kee sakhri yaalle cunqusa kanan barre dalli dhuunurra kana dhaaluun qabu gabrummaa tana beete abboota keenyarra dhaalle dhufne amma mootu dhalli barate qubee generation barataan qubee afaan oromootiin barate kun mootu o'adha baay'ee cimaadha barataa kanatti abdii akkan kunne itti cimnee jabaasine cunqursaa kana namuu beekeera itarra haga guddaatti beekeera cunqursaa kana akkamitti ibsita akka jetteef anu namuu hin beeka kana jalaa ba'uudhaaf mootu baharra dhiyaarra namni hundi wala haa jajjabeessinu.
Apo kami barbado abambi tena luna Mirala miwa mada mala vero rumbula Kanyatu zambanene Ibeso zambanene Robi gara dokena Echi la miyadabdo
Gaafiif deebiin kun asirratti hin xumuramne kutaa lammaffaa qophii keenya itti aanu keessatti qabanne dhihaanna.
Alfenu karatane, oromo okina kalatane. Nugagal tigalgala, sabako dachi karagala. Ndula sabako dole, milizo mukamna dole. Yalami. Roro kabuma lagi palmadu duka saki iga ko tela arule kasi jira kabuma bani dunyo lena chala ko kasi kabajamuu caqaftoota keenya ayyaan irreechaa bara 2014 fuullee kana kabajamuudhaaf jira.
ayyaanni kun hora arsadii fi akkasumas godinaalee oromiyaa garagaraa keessatti akkuma tanaan dura ayyaaniffatamaa ture ammas ayyaaniffatamuudhaaf qophiin xumuramaa jira. Ayyaana irreecha bara 2014 kana ilaalchisee qeerroon ibsa baasee jira. Mee ibsa qeerroo bilisummaa kana waliin caqafnee walitti haa deebinu.
Ayyaanni irreecha bakka Oromoon itti waaqa isaa kadhatu, bakka itti wal eebbisuun eenyummaa, oromummaa, aadaa, safuu fi duudhaa isaa akkasumas jaalalaa fi tokkummaa isaa itti jabeeffachuun kabajatu ayyaana beekamaa fi kabajamaa uummata Oromooti. Fulbaana 21 bara 2014 hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ayyaana irreechaa birraa bara 2014 hora arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti kabajamuuf jiru ilaalchisuun ummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii fi eenyummaa tokkummaa fi jaalala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxii jaa of jalaa qabu dabarsee jira. Seenaa ummata Oromoo keessatti ayyaana guddaa fi kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun ummata Oromoo biratti waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis ayyaana irreechaa birraa fi ayyaana irreechaa arfaasaa jedhamuun ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni irreechaa waqtii birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa moototaa fi mootummoota abbootii irree biyyattii bitaa jiran biratti barri Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba'ee nagaan ayyaaneffatee irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaanichi biyyattii keessatti ayyaana Oromoo ta'uu fi bakka kabajamaa fi jaallatamaa Oromoon golee Oromiyaa hundarratti walitti dhufee ayyaaneffatee jaalala, gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa jabeeffatu waan ta'eef abbootiin irree warri Oromoon akka walitti dhufu hin barbaanne afaan qawween dura dhaabbachaa turan. Sabboontota Oromoo, jaallattootaa fi leellistoota ayyaana kanaa akkasumas hordoftoota amantii waaqeffannaa dhibbootaan lakkaa'amantu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamanii hidhaatti guuramaa jiran. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiru ummanni Oromoo baruma baraan kan ayyaana irreechaa arsadii irratti argamu miiliyoona hedduun dabalaa dhufuun ummatichi amantii, aadaa, duudhaa fi safuu walumaa galatti eenyummaa isaa irratti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har'aa kanarra ga'ee jira. Sababa ayyaana kanaan wal qabatee bara mootummaa wayyaanee EPRDF, TPLF ummanni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhaatti guuramee dararamaa diinni humni waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqabee uffati aadaa Oromoollee irraa baafamee badii tokko malee mana hidhaatti darbamaa as ga'ee jira. Haala sukkanneessaa akkasii keessatti Oromoon eenyummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja ayyaana irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira. Haaluma raafama biyyattiin keessa jirtuu fi dhiibbaa mootummaa EPRDF uummata Oromoo irraa aanga'aa jiru irratti hundaa'uun ayyaana irreechaa kana bara 2014 gaafa guyyaa onkoloolessa 5 bara 2014 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 25 bara 2007 kabajamuuf jiru irratti hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ummatni Oromoo ayyaanicha nagaan akka kabajatuuf hawwii qabu ibsuun ibsa armaan gadii ummata Oromoo fi mootummaa afaan qawweetti fayyadamee ummata goolaa jiruuf dabarsee jira. 1. Ummanni Oromoo hundi baga jala bultii ayyaana irreechaa bara 2014 isin gahee. Barri kun kan nagaa, tokkummaa, jaalalaa fi bilisummaa isiniif haa ta'u. Ummatni keenya bakka jirtan hunda ayyaana irreechaa kana bara 2014 hora arsadiitti kabajamuuf jiru kana irratti argamuun eenyummaa keenya, aadaa, amantaa, safuufi duudhaa keenya akkasumas tokkummaa fi jaalala oromummaa waliif qabnu akka dagaagsinu guddifnuu fi ummatni keenya nagaan ba'ee irreeffatee akka galuuf hawwii qabnuu fi waamicha oromummaa ummata keenya hundaaf dabarsinaam. 2. Dargaggoonni Oromoo, ga'eessitoonni fi beektonni Oromoo kabajaa fi ulfina ummata keenyarraa dhaalle uffachuun ulfinaa fi kabaja guddaa agarsiisuun keessattuu maanguddoota, ulfaattoota, hawwan, dubartoota ulfaa fi daa'immaniif dursa kennuu fi gargaaruun akka isaan nagaan ayyaaneffataniif akka koree naamusaatti tajaajila barbaachisu ummata keenyaaf kennuun dirqama oromummaa akka ba'attan isin gaafatnaam. 3. Ayyaana beekamaa fi kabajamaa ummata Oromoo 40,000,000 oliin simatamu kana abbootiin irree biyyattii bulchaa jiran carraa tamsaasa kallattii dhorkachuun ukkaamsa guddaa keessatti tiksaa akka jiran beekamaadha. Kanaafuu miidiyaaleen walabaa Oromoo kallattii isiniif danda'ame hundaan ayyaana beekamaa fi kabajamaa kana karaa onlaayin ummata keenya biyya keessaa fi bakkoota garaa garaa taa'ee ayyaanicha hordofuu akka qaqqabsiiftanii fi eenyummaa, amantii waaqeffannaa, aadaa, safuu fi duudhaa, tokkummaa fi jaalala ummata keenyaa addunyaa biyya lafaa hundaaf akka ibsitanii fi guddiftaniif waamicha keenya isiniif dabarsinaam. 4. Mootummaan EPRDF, TPLF bara baraan baajata guddaa ramaduun loltootaa fi poolisoota kora bittinneessaa fi humnoota tikaa lakkoofsaan hin beekamne ayyaana irreechaa irratti bobbaasuun ummata Oromoo waggaa 23 guutuu hidhaa, reebaa, eenyummaa fi sabummaa yakkaa, safuu fi duudhaa ummatichaa cabsuun ummaticha salphisaa, dararaa har'a ga'uun seenaa keessatti galmeeffamee kan taa'edha. Gochi abbaa irrummaa fi sukkanneessaan kun ummaticha eenyummaa, amantii, aadaa, duudhaa, safuu, jaalalaa fi tokkummaa isaatti caalmaatti kan cimsaa jiru malee duubatti kan hin deebisne ta'uu hubachuun gocha diinummaa fi faashistummaa boruu itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa isa hin baasne kanarraa akka of dhaaban waamicha keenya dabarsinaam. 5. Humnoonni nageenyaa, poolisoonnii fi hidhattoonni dhalootaan Oromoo taatan guyyaa ayyaana irreechaa dhufaa jiru kana akka dhala Oromoo tokkotti eenyummaa Oromoo fi Oromummaa tiksuu, ummata Oromoof kabajaa kennuu, ayyaana beekamaa fi kabajamaa Oromoof bakka guddaa qabaachuun ummanni nagaan ba'ee irreeffatee akka galuuf dirqama Oromummaa ba'uun kaayyoo fi dirqama mootummaa shororkeessaa TPLF, EPRDF akka hin fudhanne waamicha isiniif dabarsinaam. 6. Maayyii irratti ayyaanni Oromoo kabajamaa fi jaalatamaan kun irreechi ummata Oromoo hundaan kutaalee Oromiyaa garaa garaa walitti dhufuun hora arsaniitti erga kabajamee booda kutaalee fi godinaalee Oromiyaa garaa garaatti baatii fulbaanaa fi onkoloolessaa guutuu itti fufee kan kabajamu waan ta'eef haaluma wal fakkaatuun akka kabajamuuf waamicha keenya jabeessinee dabarsina jechuun hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo waamicha waliigalaa ummata Oromoo hundaaf dabarsee jira. Injifannoo ummata Oromoof fulbaana 2014 ayyaana gaarii.
Geffattoota keenya tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraa rageenyeerra qophiin keenya inni xumuraa gaafif deebida gaafif deebii kana kan taasifne jiraata godina booranaa magaalaa dubuluk tokko uwaliini jiraatan godina booranaa magaalaa dubulukun cila diddaa gabrummaa tibba kana guutuu oromiyaa keessatti finiinaa jiruu fi dhiibba fi dhiittaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ummata oromoo irratti taasisaa jiruu irratti waan quba qabu nu ibse kuno walumaan haa caqafnu.
Dhiheenya kana godina booranaa aanaalee adda addaa keessatti wal ga'ii walirraan cinnitu qotee bulaadhaaf uummata mootummaa biyya bushaayiru gaggeeffamaa jira waan jedhu dhageenyeeti. Wal ga'iin gaggeeffamu kun maal kan giddu galeeffateedha keessaa qooda fudhattaniittu?
Eeguma wal ga'iin jira wal ga'iin jiru akka waa'ee filannoo balalaansiseeti. Yes, I love you.
yagguu qabu maal gorsee deebisa? Jarri immoo uummatatti deebi'anii waan isaan haasa'an maaltu jira?
Waaqa kun baatee nu gorsaniiti. Yemma hojjenne sun cufu dhugaa ta'ee badiila keenya ta'ee ilaan dandiisanii galee hawaasa warriiti.
Egaa uummanni harki caalaanii mootummaa kana mormaa jira jettanii mootummaa kana yoo morme immoo waraanni kun jiraachuutti tarii quba qabaateeti immoo lafumaa ka'eetti mootummaa sana waan inni dhiibbaa irraan ga'uuf kan jibbedha. Mees akka naddanaa baasa?
Kun waraanni
keessatti ka'ee jira. Namoonni hidhamaa ajjeefamaa biyyarraa baqachaa jiru. Sirna kana uummanni kun jibbeera. Akka sirni kun uummata kanarraa bu'uuf gaheen ilmaan Oromoo tokkoon tokkoon isaa maal ta'a qaboo jettu?
Kuma hin dhabdame malee isa agana turaanaadhaan jalqabuma irra turuufeene rakkumaan nu qabate. Waan jennu filatan yaan guyya kooti keenya dasate hojjete kaani kina fasisti sunbe laman nu gulchenna fudhanuuf. Uman akkana jira wal magaafatte.
Kana ofirraa maqsuudhaaf maal godhamuu qaba?
Kuni akka waayee irratti wayi ani dhuma irratti waan taamsi gaafa kaasa taamsi keenya waan wayi isaniin lammi Oromiyaa kan ala jirtanillee kan keessa jirtanillee yoo dhuguma mangistiin dura mangistiin lafa ardii walii qabee bulchu jiraate kanaaf Ingiliza kanaaf Ameerikaa mangisti hayyaala mangistaati jechuun nu wiyyisaniinillee kan wajjina ofirraa buufna illee achii hunda taasii nu dabarsinuuf taasii nu dabarsinuuf kana fakkaata.
Godina Booranaa magaalaa Dubluuq irraa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gootaniif galatoomaa isiniin jenna.
Uummanni galatoomaa jenna gaafa inni kan eege mangistii jiru qofatti mangistii danda'u qofatti ergaa kiyya naa dabarsita akka naa dabarsita abdii godha yaati keenya galmaan gahaa jedheeti sanitti galaafata.
Galatoomaa.
Thank you.
Egan kabajam tota da geffat tota Kenya, kopi Kenya, saati kanav jenne asumarati, golav nejerra, kopi bratin hanga walit devinuti, naganuta, brangifano, bramilki, akanutau, gamanuman, isini hawina, rechas, rechagari nufagodu, injifano, ummata oromov.